ku beermay taariikh xumaaday garacday sooyaal ka haygu talo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayahato tala yari ku beermay taariikh xumaaday garacday sooyaal ka haygu talo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayahato Tasoobe, 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 halayga qusto.